She loved me. She say no better than me. She say no one like me. Kwa Kiswahili hakuna kama mimi. She loves me. She say wengine aoni. She say all eyes on me. Napata rasha mani. Hai hai hai. Makalio yanalia mwata maskini mepata wanatapa tapa wabaye. Ufungua umepata kitasa kwa sasa na waka utasema nimefungwa mata. Baby, pressure, mweza kwa bibi, haya. Unaniweza baby, kwa mapenzi, mwaya. I want to marry you, nikufungie uishi kwangu tu. Ah, be the one for you, uwe mama wa watoto wangu tu. You are my apple, my banana, tuka enjoy Copacabana. That you never leave my side for the temptations of this world.
Of this world. Of this world.
You lock my way. Many ways I kill us and baby, I like your body.
Your body, your body, your body.
Me kwako bububu sisemi. Nimekuwa mnyonge nimeacha utemi. Umeniziba pumzi sihemi. Umenikamata umenificha mimi. Kitoga utamkunoga. Maji maji vya moto nataka kuoga. Ukikoboa na mimi nasaga. Na ulivyo mama kijacho nitaitwa baba. Ah, I want to marry you. Nikufungie uishi kwangu tu.